Yo. Yo. Bobo Vito. Yo. Najiuliza why nikipaswa stage wananiita Jakoya na mimi ni Tom Mboya ama Hudson Odoi vina kina iko real. Yo, I keep it real. Kwa hii side Zabia drill me. I wanna sing Bob Day One nana napinga. Naweza kama mchome kipenga kasi mrazi mreno natingwa juu. Lo vitu ni bingwa bado nimegetting use fulani kwa side ya rodi mi kama moshi bado mabangi na lazima kata flow na chapa ma vibes kiazi na kidoga stride inaanza hey will you mind me to know you what's your rate well let me check him you may nice sijui kwa single I'm ready to mingle because I'm single too and my ex stay nadai kumedi pedi dom dom nipekseti niwashe jamu ni moki na mbili home za kusikisha drilla niko na haga but do not spoil you make me love you as my figure I'm really so fine and you already mine rest your home I need to go ni niwagote wakoro niwape tan kwa ulinde itoto siliachi warai yeta sinaripa mahari the reason tumetoka mbali ukweli ya yeah. I pray to God the way she sort atumiangi makeup ananipa joto time mkoo she lies my temper wale wa the stage I'm giving answer I'm not a Jakoya I'm Bobo Vito address 540 kama na njoti jabu na babi na nguri but unabisha odi iset kwa koti nupige magoti na uporo manuti iza kwa kama mkanja excuse me passing romantic material dating coco sing update ni kwa chup kwa top care reduction ni kia pa matrix kwa drill am gone on mega state na ni mikte ni kwa chup kwa top care reduction ni kia pa matrix kwa drill am gone on mega state na ni mikte ajiliza wae kwa stage wana nito Jakoya na mini Tom Mboya ama Jono Doi vina skina iko real yo I keep it real, why you say Zabda drill me Una sing, every word nana napinga Zaka mchome kipenga, kasi mbaz mbrino natingwa juu Uvito ni bingo, kuda nime getting gas flani kwa Saidi ya Rudy.